dow keri natir leydi Niger fu horebe leydi ndi endan jojjini don yewtintobe cellal himbe dow fi coronavirus o endam wakkati wono burto e wakkati wono nata dow keri di endan Ousmane Yakuba kawoni horejo police kawjibe filla cellal region maradio mo famina no dum wadirte
kantan
kollo gomnanti hedde dow kero leydi be godi golli tirgal mabbe ko be ngadirta eto jewde nimbe sakono gondi nyaw coronavirus o desembe wulo wulo bandu jomon wittake e terde chapande tati e jeetati na no wondi doyru min noddata na loktorojo on wara wada gollal mun didabal tatabe ngel deni yottake to jomon waawi wittini rede der no kure to hojante teddeji dom min noddata na maradi tefude jom en andal kotta tawi wittarake hal jahangal mudo mane wartire der no kure to hojante teddeji farsawrol mun
Ousmane Ibrahim lumojo jiaado le wuro maradi no holla do endan noy wonno be gondo be ngadne se be gardo kerol dan Issa Jibia ko herri eledi kacina Nigeria
nan dan Issa
to dan Issa seni on jottake loktorobbe no dom burtinere don goto goto dum do odon tawtondiri ni neddo wattane e tirgal wulo wulo e tindemu dengel woyi kay jomun fadde dengel wayay du cioccitada der lorema to min kay dubi an didi ni e wadde jahangal alle e bawde mu fe goto wo way tawdede e nyaw coronavirus der lore katawan
corona
jojingo sarusi filla cialal dow kerdi yobe jale hewbe arande de endan ebe nudi nudi do majjum kano ko sektowi ebe jaba be ndare do nyaw coronavirus ngu endam dum wono ko Ousmane Yakuba horejo police kawjibe cialal region mo maradi hal
deja la si
indunde no gollidol non e gado jahanga wala fu e lora beede min kepata nimbe be nyawgu woni hemun amma min golli ditana e habbinibe dibe ballami harto yohobe jale ben ndoggu
message wulidi
yarno sarusi filla cialal région mo maradi holliri yottade jene lewru décembre 2020 e go'o région maradi o endani wadaina himbe chapane jetton ko yida nyaw coronavirus ngu endan der mabbe ko nan jene woni ko nyawgu wari